DJ Bra.
I know a girl like you, gets a lot of attention. I know a girl like you, gets a lot of attention. I know a girl like you, gets a lot of attention. Of attention, yeah. And a man like me got a lot of intentions. 'Cause when I look at you, girl, you are too fine. Especially when you do the dirty wine. But don't mind, we don't waste your time. 'Cause I see a lot of hungry men waiting in line. Don't mean to be impolite, don't mean to be forthright, but girl, I gotta let you know this my application. I want to be your lover, 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 I want to give all of me.
Yeah.
I want to give all of me. I want to give all of me. I want to give all of me.
Can I be free? Relax and take it.
Unajua ni nani beast hapa. Na level so deadly uko unajua zina exist hata. Na kuombea daily ufike mali una aim. Before ni dead ni jenge na V8 baba. Before they play me ni oneshe mali snakes.
Mali snakes wako.
Surgery ya utona ma mistakes.
Inaitua surgery.
Uneza acha kucomplain.
Acha kucomplain.
So side any main.
Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life. So live your life. Oh oh fire.
Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kau jui utajua. Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kau jui utajua. Sina pressure kani manzi na jua. Kani dead tunadishi ata yego pasua. Sina pressure kani for me na kuwa. Mejipini na waroro wanapenda chafua. Attitude kaya madhakarua. Kani mtikitabidi umetuma barua. Dustbin ni mapako za shua. Na unashanga mbono upati tuma demwa kishua. Kani ngori na jificha karura. Nina shimo mingi manzeta kuliko sungura. Chenja mbao ineza shika metura. Chorea sambu netengenezo na nyama ya chura. Ai.
Naiwake Naiwake
Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kau jui utajua. Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kau jui
utajua. I'm so nice and lovely. Sweet and sexy girl, she's a girl for me. I'm in nice and lovely. Sweet and sexy girl, she's a girl for me.
We fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanakwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah, we on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanakwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah.
They say I'm a fool, that I'm going up with a girl like you. Mimi sina mambo, you know that too. Usi when I worry, they know I got you.
You know you are running with a champion. But one with all the connection. I'ma give you all my attention. You are my number one girl, yeah.
Mimi sina nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me. Mimi sina nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me.
We fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanakwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah, we
love it when my baby me and you with my shit up. Shit up. Na filo me di beba apo yuma whiny whiny to.
Zuko meni shuka bana lotam. Kasheshe nyingi mi waga sipendi. Ina ganji nyingi uneza tu sipendi. Bad girl super dana tu weekendi. Na kila nikicheza anadaya endi. Anadaya na hari kunimari. Lakini anadaya dipo ya mahari. Na mwisho mwezi ikifika na salari. Anadaya nitoa kitu ya mshuari.
We on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanakwaya. Bad girl she's a fire. Oh yeah. We on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanakwaya. Bad girl she's a fire.
On my number, I'm putain. Don't go, I'm putain. Don't go, I'm putain.
Sato magida, ni menge club eve.
Don't go, I'm putain.
Sato magida, ni menge club eve. Nakuna kumana.
Tezo manamba amvutai. Kama ni nyama amuwekai. Unafanya ni nabaki amzubai.
Ase tonight we are dunda.
Undai.
Ase magial we are dunda.
Undai.
Ase tonight.
Tonight we are dundai.
Today.
Undai.
Ase tonight we are dunda.
Undai.
Ase magial we are dunda.
Undai.
Ase tonight.
Tonight we are dundai.
Oh yeah.
Tonight we are dunda. Undai.
Naganyama umedunga.
Undai.
We are dunda.
Sato magida, ni menge club eve. Nakuna dema na kabiz. Sato magida, ni menge club eve. Nakuna dema na kabiz. Sato magida, ni menge club eve. Nakuna dema na kabiz. Wafoni kana ita kabiz. Kwani mama, what's up bana? Nikamsho na itwa King Kaka. Nakuna vile umeni bamba. Wait a letter. Now let the bill happen. Akadai kwani you think I don't do you. You can tell my friend who nyima you. He's on your rumors ma, wachia gazeti. We kwani kunwa in kapeti. Tonight I'm baby new kaki baby. This la lazma liza in me bana. Dunda eh.
Ase tonight we are dunda.
Dunda eh.
Ase magia lu ya dunda.
Dunda eh.
Ase tonight.
Tonight we dunda eh.
Ase tonight we are dunda. Ase magia luya, gia luya, gia luya, gia luya.
Pia mwenye ya safana unachilabu na DJ. Brr, Ausa kabete, the illest DJ. Brr, leko.
Hey, big up 23. Ile mtami kutaka. Na hii ningine jo. Na hii ningine jo. Hey, washa weka bounty, jo flow killer. Bit imeoga, kiopina. Nina mazai kwako tuza topina. Na vile niko ndani mzeya, I'm so ina. See take shots na bareda. Pitex awa wezi kuni spot under radar. Na bring the house down, ama tremor. Na leta fire, ama flamer. Ra, na rusha motomo. Na shika tawazai na mamokoro. So na Jesus na songa I still. Roga roga shetani na mbaki sogo. Eh, mosodo. Don't whine awa bambi kichu. Mungu ana meja na maina. Na feel ni kinda I'm in refine, I'm fine. Mokori ni jeso imebaki na saika. Sishikikijo ameni refine, I'm fine. Posu kenta, mina cry sweet aita. Sishikikijo
nasitishu
kijo. Ameni refine, I'm fine. Posu kenta, mina cry sweet aita.
Nikipita wasema hulala. Mafisi wanna die hulala.
Let me be out and get it.
I'm right. Cheze kama rupa sakata. Nishikie madumba kama ta. Hapa si mchezo ya ubongo. Hapa tunatingisha mugongo. Tingisha, tingisha, tingisha mugongo. Tingisha, tingisha, tingisha.
kwa joto. Penzi letu moto moto.
Napenda vile tunavyojibamba.
Aha, baby umenibamba
mbaya. Na sihitaji noti ama zako noti. As long as you love me.
Let's get naughty. Tusake manoti. You know we got each other.
Yo ni criminal, kama ndlama buda boss kama vindio. Mina cheki blue, wauna cheki indigo. Na kupenda ata ukinita idiot. Ai! Yo ni criminal, ukiromosa ile part more critical. Ukidai can we get more physical. Ukiwasha gode past besiniko. Yo ni criminal, you are criminal. Nda kupata pale mbele kwenye pinako. Leo Nairobi kesho na kucheki Singapore. Huku wetu josi karibu na liquor store. Ai!
Siri yo ni criminal.
She said, give me your love, give me your time, give me your space. She said, give me your heart, I'll give you mine, we'll be the same. I told her, you drive me mad, you drive me crazy, you make me insane. Oh, cause everything is give me, give me, give me, give me. I make you mine, you make me yours, we'll be the same. Give me your heart, then she denied, we're not the same. All she says is gimme, 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 gimme. But she don't give you nothing, no. All she says is gimme, 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 gimme. But she don't give you nothing, no. And she said, give me your house, give me your car and everything.
She wanna be a bad girl than devil. She wanna get a new house in Lagos. When she got no money, I'ma pay for all the bills. Now she wanna own everything.
She wanna own everything.
Bad girl, yeah. No boy can change you. And the way you look beautiful. African girl with no makeup. I wanna fly you up to Jamaica. Just become a good girl, yeah. And the way you look beautiful. African girl with no makeup. Fly down to America and buy you all the good things, yeah.
My sponsor, so simple like a violet.
ukikosa seme namure nda unakula pia supageti.
Anywhere that you go, anywhere that you go, oh.
Kuimba kwa ngoma halusi mabele wali kucheza ndombole Musa Juma lipopo kasema
Marcelina, you make my heart go papa.
A ringtone. Now me see Jackie need it touch before ni talk it. Just give me a return. Yeah. So tell me what a man got to do to be next to you. Yeah. Tell me, baby. But tell me what a man got to do to hold on to you. Oh. Yeah. Stack you when they watch our semi na kufana wewe. Oh. And the way that you fly, I cannot deny. Ni talipa ndege. Stack you when they waseme na kufana wewe.
I got your tongue in time.
Who's it me mono?
I got your tongue in time.
Oh yeah, the man.
I got your tongue in time.
Who's it me mono?
I got your tongue in time.
Time like a mananas, making night boy want to bad bananas. What's a is on an anger?
So tell me what a man got to do to be next to you.
Yeah.
Oh, tell me what a man got to do to hold on to you.
Oh.
Stack you when they watch our semi na kufana na wewe.
Oh.
And the way that you fly, I cannot deny. Ni talipa ndege.
Stranger, take it easy.
DJ Bra Auta Cadete, the illest DJ Bra Lego.
Yeah, Nasio Costa, Tupo, Sistress, Camarone, Kisha, Basio, Ripe, Natuele, Viva, Last Money, Spend, Adagan, Media, Mr. Bagain, Gay Nasio Costa, Tupo, Sistress, Camarone, Kisha, Basio, Ripe, Natuele, Viva, Last Money, Spend, Adagan, Media, Mr. Bagain, Gay Basio, Vale, Instagram, Ben Abenda, Sani's Oma. Instagram babe, bena benda sign is oma, yani pale Instagram babe, bena benda sign is oma,
namukia niko insta, supa na kusuka nuna dinda, ringa vile diva na tatisha, twitter panadhani ndalalisha, chuma, ona uyu, ako dance wa mebeba, ona uyu, ako japa na mabella, ona uyu, yunginyo na wakemba, mshike kiuno kwanza, twende dada dana.
Camarone Kisha Basi Unipe Natuele Viva Last Money Spend Atagani Media Mr. Bagain Gena Sioni Cosa Mtupo Si Stress Camarone Kisha Basi Unipe Natuele Viva Last Money Spend Atagani Media Mr. Bagain Gain Basi Pale Instagram Bae Bena Benda Sani Zoma Pale Instagram Bae Bena Benda Sani Zoma Yani Pale Instagram Bae Bena Benda Sani Zoma Instagram babe, bena benda sign is oma,
napende zoma, nanilenga na umevai luku tu, nadai wifi geja na zuku tu, na kudiem walai unadai nuku tu, ukipita nkawe wacha juju, boy child ashara usha duduju, sponsor ashara usha jodududu, na kudiem walai unadai nuku tu,
kemba tuto akufiti shikisha njugu na njiti, cheki bro, washa shasha adi moro, bila teacher kuna shule kuja daro, Nyanyash, puff puff, Orosho, piga shodol kuna giza Ziki nice, tuji nice, uweki story Kata maji, pia shada legalize Pali insta, double tap, tepo kembe
Kasa tupo si stress Camarone kisha basi unipe Natuele diva last money spend Atagani media Mr. Bagain Gena sioni kosa mtupo si stress Camarone kisha basi unipe Natuele diva last money spend Atagani media Mr. Bagain Pale Instagram babe, bena benda sani zoma Pale Instagram babe, bena benda sani zoma Yani pale Instagram babe, bena benda sani zoma Yani pale Instagram babe, bena benda sani zoma
Arab boy, alize po miliga Wait up po miliga Naise tuku kata maje, maje, maje Se pomen liga kupomiliga nahisi tu kukata maji 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 this is an emergency someone call on la baby gorgeous I'm doing in energy baby I'm all over you kila kukicha sibadiliki ulinichengo kafunga na bao nasoma kama gazeti kwetu getu Mari papa mpo wanataka date ni wape number Me I'll never date again Your lover can't betray Kachupa nimeshika kila time Machungu moyoni nikingoja Nili hapa kila time I'll fight for your love like a soldier Homiliga Wait up homiliga Nahisi tu kupata maje 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 Hamise homiliga Wait up for me nigga Nice to cook at a magic Magic Magic
Shots attack, boy get shots attack Say you miss my body and you say you want my back Did my water dead when you did all of that Drink up your liquor cause you did all of that Anyway, you say you miss me wanna come around Hey, you want come back, no you don't Hey, how much girl get in your phone Hey, come on and them and leave me alone Hey, I was blind to you I was blind to you I will speak to you, now you want me Nice for what? Drink up your liquor cause you can't get it back You must still love it but you can't get it back Human time and you not get it back You better live with the Arab boy, where you shot?
Yeah, I'm just a coming liquor Wait up, coming liquor Nice to cook at a magic, magic, magic I'm just a coming liquor Wait up, coming liquor Nice to cook at a magic
Girl, wind up your waist and show me how you do it Back up your bump and move to the beat Only jam and gill and wink, come to the point Amazing, see where she could resist roll it, girl Girl, girl, roll it, I control it Them get hook at me and you go on it Oh, your body really nice, mommy Name it Bali, you want me fantasy Go girl, your heart, than the rest of them Oh, now you got a hakuna, operate now it Oh, yeah, ma, do you wanna fade away? The killer mara walking you on Me and Nikki, dance now, eh I chill now, eh See, only at a haja ya kumensha
Italia kila majona sikatai kutumwa ni nebe na kanyaga hata kako na njebe hata upande jeta uwezi fika heaven lazima we na Christ man piga ruti
na odi wa mtaa huko na dream ya kuwa star haiwezi meka umeka basi ya mkaa focus vile inafa kanyanga na uchapa
wana
kima boli sa kriya voti if you don't talk don't eat and everybody want a good life don't eat
kanya kanya
sana I say
ukibelieve
but you don't na connection yes
sister
umetamani sana kuslay
but inakuwa ngumu
day
it's simple Samsung 19105 they what this the lamp onto my feet so atakuwa giza na check in fit nina mwanga sitishiki so nakanyaga with confidence najua order kisema is so competent uliza Jacob is the evidence ataikuwe haduna kanyaga na mi
tata tafu tata
kafu
Get freaky, we about to turn this heat up. Up and down with your girl team. And the DJ hear about the mirror on me. Listen up, people of Africa. Get freaky, we about to turn this heat up. Up and down with your girl. And the DJ hear about the murder me. Come na me, come na me. And go maziki shika basi dance na me. Right na me, slowly. Now I take my kiss in my big old Klabu tukipiga picha Hata usiku ukiisha Tutarudia rudia mpaka kuingia giza Dance na mi, hadi chini Ikiweza rudia mara mbili Watcha mi, need to feel Cause we about to take out the field And come na mi, come na mi Nako maziki shika basi Dance na mi, right na mi Slowly, now I take my kissy while we go on
Swinging just like a pendulum.
It's a year on the corner.
But mama, kabisa, been on your case.
Ah,
eti unasababisha nisitulie.
Ah,
oh, mutoto wa pasita. Heating up my capacitor. He be looking at me, I be looking at him. Holy Ghost fire. Ah, mutoto wa pasita. Heating up my capacitor. He be looking at me. I've been looking at him, Holy Ghost fire.
She's a rebel, she's a rebel, she's a rebel, she's a rebel. Naifiki wazazi, cause she's a rebel just like me. She's a rebel, she's a rebel, she's a rebel, she's a rebel. Naifiki wazazi, she's a rebel just like me.
Sita, mtoto wa mama kanisa She's the forbidden fruit The apple I shouldn't choose It's complicated But niyo maana ni mefute Uze wa kanisa been on your case Etu wache minisketi for a long dress Ata wazazi wangu been on your case Etu you need to do more for you to impress But baby
feels so she kicking me, kicking you good for nothing. Nani kwa juu ya maji kama ferry, you cut me high, jicho nyanya berry berry. African boy, the dark of the berry. Oh, give me your African juice. La 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 ride. Oh da 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 da. Hey, leave me low, baby low, baby low. Why lie? La 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 ride. Oh da 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 da. Hey, leave me low, baby low, baby low. Why lie? Snapchat, no filter. Umeka funga box ni mengi andio mano kini ita. Naitika, jia mapenzi baby zimeshika. Tangu siku uli slide kwenye DM. Ukanishika sehem, kwenye moyo una flow kama rive. Bang bang kama rive.
Tazama nitaba Rangi ya joy mudengi Utadhani sama bani Yama mtoto betikia oki Mara
Rewind, I'll come back again Baby Yeah, when the music is out oh, Take it back from the top
Baby Oh Rangi ya joy mudengi Utadhani samabani Tabasamu ka mtoto beti kialo wakismile oh, Nitadanganya kisema sija kutamani yeah, yeah. Arama shawuzi kabuda Kiuno chake fela Zigo mzito sana Mina shino katutula Ana mashauzi kabuda Kiuno chake fera Tigo mzito sana Mina shindwa katoto wae Oh you got me in love Love Baby You got me in love Love Baby Oh I'm so in love Love Baby Oh you got me in love Love Baby Oh Kenya Oh yeah, you my number one girl. Oh yeah, yeah. Oh Kenyan girl. Oh yeah, you my number one girl. Mtaratibu kama Maggie, first lady. Pole kama Lulu, Asani. Kuna tansha tamani, tuka kimapenzi na lean mule. Kutoka na Avril, siwezi mind Ila tatizo kisha wahimu Bado kinipa sisemi mwezio Nitakula kimya kimya Nana mwisha uzi kabuda Kiuno chake fela Tiko mtu sana Mina shindo atutula Nana mwisha uzi kabuda Kiuno chake fela Tiko mtu sana Mina shindo atutula Oh, you got me in love, love Baby, you got me in love, love, baby. Oh, I'm so in love, love.
Kwangu kila la heri, Mungu wangu halali, wakidhani tafeli
nazidi hadi Ulaya. Aha, napiga luku na swag hadi retire. Najaza buku kwa Denri begi ni fire. Nipate mwisho wa mwezi cheki ni wire. Napiga picha selfie kwa banki na sina hire. Chama cha juza ni ya leo, ni ya leo, ni ya leo. Kuuza tutauza ni ya leo, ni ya leo, ni ya leo. Nyepa kama futa
unipade si akode unipade na ukinikose siwezi foke ukinikose si tu ni kamu ama ni fiatu kana ni nyimbo singizi kila time tu sa si jamini kofeve tabani mimi ni ngombe kana nifuata hadi ndani ya super drum sitamani si wawili bedroom drama kana uliza nina kesha nikichat ni Instagram na makol fani. Kanauliza uwana kula base gani. Kwa mama pima juu nimekosa peace. Kanauliza mbona usingizi sipati. Unanibema jodi na bide ni pretend. Batate kwe juju.
Na waka ukichocha na woga uwocha katambe. Sichochi na piga karata. Waste wada niga niko shamba. I'm the farmer, boss nimewaka.
Monkey biz, hii ni biz na ya wanyama. Unakunja ngumi na kunja matenga. Cause your figure's shorter than Inspector Mwala. Hatupendangi vipindi yani madrama. Monkey biz, monkey biz, monkey business. Si lazimu kwa mkikuyu rade business. Monkey biz, monkey biz, monkey business. Hii ni biz inatabu kweli mo speechless. Monkey biz tuna tabia za nyani. Hizi vako ndo zinatufikisha nyali. Kama Chris Brown we know how to party. Isa where you at? Niko mbali na timami. Tikitaka na kutoka kamezi. All the smoke mina kuachia tumoshi. Unanikol na natumia simu ya jami. Isa kwenye beat kahuradi we ni pimbi. Monkey biz hini biz na ya wanyama. Unakunja ngumi na kuna matenda. Cause your figure's shorter than Inspector Mwala. Hatupendangi vipindi yani madrama. Monkey biz, monkey biz, monkey business. Si lazimu kwa mkikuyu rade business. Monkey biz, monkey biz, monkey business. Hini bizi kakabukuli
kwa mkikuli. Peleke la ring, peleke la ring. Kiki waka man, peleke la ring. Siki nyanya, peleke la ring. Mboka wakifika basi, peleke la ring.
Niko ring na before chaniwa. Zimeshika na before chaniwa. Kwa the ring uyo bana chakua. Shikilie bana uyo takua.
Peleke la ring, peleke la ring. Kiwaka man, peleke na ring. Siki nyanya, peleke na ring. Mangoko wakifika basi, peleke na ring.
Sare jonge us bwana taniwa. Akidai rungu bwana tanijua. Ni mhot kuna vile ntaungua na maziwa jo Mr. Pumua. Kuna njeve na Mr. Kijua. Ukondeze na Mr. Kijua. Niko ring na mademo mejibeba. Afadhali mpige kuni mejiweza. Kani ture kule jonsha mkemba. Lenga sura mita bidi nimemteka. Kako jaba niko jaba na majemba. Na mastingo zile ngori sieta hepa. Alizi choche round 3 ya kateseka. Piga dry dry chesa uliweka. Zima bulb na ogiza iko beta. Hunda homes utapigo hadi ngeta. Niko ring na before chaniwa. Zimeshika na before chaniwa.
aye suka suka. When you bread cheva soka so. Baby girl aye suka suka. Baby girl aye suka suka. When you bread cheva soka soka. Aye baby toba soka soka. Napenda panzu napa songa songa. Ona ona. I be going crazy my baby. All the other time and I'm crazy. I know that you feel me. I know that every time we record it's filming. But I really really don't care. Baby girl and I don't share. Baby yeah I don't care. Nasi wezi tena don't share. Every time I do it and I go. On a baby villa nime grow. Kila show nikishowa. Kila show nakishowa. And you the one that I want to kitaka anything you can say mama. And you the one that I want to kitaka anything you can say mama. Mano goba aye suka suka. Loko lola baby suka suka. Baby toga suka suka. Quiero mano goba toga suka. Mano goba aye suka suka. Loko lola baby suka suka.
Yeah, same on your taka, baby, uga uga. I know you like the taste of my sugar sugar. Speak that body language, kiza luga. Run you to the front and I bring you right back. You say you Mr. Bombastic, tell her fantastic. Mr. Lover Lover, aka Mr. Classic. Babado game teeny looking like you need classes.
I keep it busy, busy, blase, blase, blase. Niki chapa show for Monday, Friday. Usi let the story do it my way. Dame high class, I keep it bougie. Say a vexa, nita kuchanganya. No pesa, hati tapatana. My place, nita kupa number. Sasa, misinanga muda. Cause I'm the one that you want. You can give me everything that I need right now. Cause I'm the one that you want. You can give me everything that I need right now. Mano boba aye suka suka. Loko lola baby suka suka. Baby toga suka suka. Yeah, mano boba toga suka.
Cheza karumba. Pasuwa na misamba. Bila kuyumba. Tingisha iyo dhuga. Yeah, yeah, yeah. Said if you didn't know, now you gon' know. Who the bad girl with a killer man flow. Takunja bunja mami gongo. Na fosi kiki katia mna bando. Shua joti one time. Shaku shaku one time. Soko soko one time. Galelelo one time. Shua joti one time. Shaku shaku one time. Soko soko one time. Galelelo one time. Ase banjuka tu. Nasema tena banjuka tu. Bila kujali banjuka tu. Shida banjuka tu. Hey. Ase banjuka tu. Hey. Nasema tena banjuka tu. Hey. Bila kujali banjuka tu. Hey. Sahau shida banjuka tu. Hey. Yeah, yeah. Squeezy mambo ya mikuwa ya kifo. Mnatafuta pens badala kusaka do. Watoto wa kiume kuwa mama milo. Tunasaka milana kabla kudanja oh. Mnatafuta mabebe. Ili mradi tu wa mabebebe. Mnaswaga za kisede. Mekalia tu mama kede. Said if you didn't know, now you gon' know. Who the bad girl with a killer man flow. Takuja bunja mami gongo. Na fosi kiki kati mna bando. Shua joti one time. Shaku shaku one time. Soko soko one time. Galelelo one time. Shua joti one time. Shaku shaku one time. Soko soko one time. Galelelo one time. Ase banjuka tu. Nasema tena banjuka tu. Hey. Bila kujali banjuka tu. Hey. Sahau shida banjuka tu. Hey. Ase banjuka tu. Hey. Nasema tena banjuka tu. Hey. Bila kujali banjuka tu. Hey. Sahau shida banjuka tu.
Niki zangu kama tembe. Nani tamu kama embe. Nosi kamu na kirende. Kwanza kamu ni mende. Mende. Ebu kwanza ni pesente. Ebu kwanza ni pesente. Pele. After luku luku tulisele. Ziki zangu kama tembe. Ziki zangu kama tembe. Ziki zangu kama tembe. Ziki zangu kama tembe. Ziki la mutu wazikwende. Ziki la mutu wazikwende. Ziki la mutu wazikwende. Ziki la mutu wazikwende.
Oh, tembe.
the illest DJ Bra Lego.
Fire baby,
fire baby, fire baby, fire baby.